Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza abantu bonna okwekomendwadde n'okwekebeza kibawonye obutamala gafunagalwadde ekizingamya obuweereza bwabwe n'enkulaakulana nga bijjanjaba. Katikkiro agambye nti abantu babbe ne balina bye balina okukola okakasa nti babeera balamu omuli okulabirira obulungi obulamu bwabwe obuteeraliikirira, okwekebeza endwadde, obutalya ng'eyasimatuka kunsa, obutanywa nnyo mwenge wamu n'ebirala. Bino Katikkiro abyogedde bw'abadde aggulawo eddwaliro erya People's Medical Hospital e Gayaza oluvannyuma lw'emmisa ey'okwebaza ng'eneekulembeddwamu bwanamukulu w'e Gayaza Reverend Father Jude Makanga.